Nwoke nkịta ụtụ onye ọnya ọka mma n'ilo akala oghere adịrọ na mba kwụ na-eburu ọnụ abalị agbụ aka
nna telgod ọrụ ụmụazị a bụ
ife a ndị igbo bụrụ ndị gbagwo kwe
jaweta ọdụ ụmụazị
ogbo Please, can I have smoothie? Crystal champagne? Yeah, with apple, banana,
and
Excuse me, what do you mean? What's that supposed to mean? I don't behave like that.
No, I'm not.
Imagine that.